imbere yawe marampaka tukiri mu kinyamakuru mwezi crema wenda kugyango nkivire muri mwe hari n'indi nkuru ifitanye isano n'umukuru w'igihugu aho banditse bati imvano y'amakimbirane ya Perezida Kagame na Rujugiro Rujugiro Tiberi ayabatwa ikinyamakuru umwezi ku rupapuro rwa kane kikaba kigira kiti ukuri nukuhe ni nyandiko ndende twagiye ducamo ibice batangira bagira bati kubera ibibazo byagaragaye mu itangazamakuru cyane cyane aho Tiberi Rujugiro yatangarije ko atazagaruka mu Rwanda mu gihe Perezida Kagame na FPR bazaba bakiri ku butegetsi aya magambo yatumye ikinyamakuru umwezi gitangira iperereza ryimbitse kuri Rujugiro no ku mikoranire ye n'umuryango wa FPR Inkotanyi twibutse ko uyu muherwe Rujugiro atari umunyamuryango usanzwe wa FPR Inkotanyi ahubwo yari muri komite inyobozi ariyo bita komite executive mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se executive committee mu rurimi rw'icyongereza aho yarakuriye komisiyo y'ubukungu mu muryango wa FPR Inkotanyi ikindi uyu mugabo ngo azwiho ngo nuko yakundaga itangazamakuru cyane cyane ryigenga iki akaba atari ataragihuje na benshi muri iki gihugu imikoranire ya Rujugiro na FPR ngo kubimenya ngo ntago byari byoroshye nkuko ikinyamakuru umwezi kibivuga ngo bisaba kwihangana no gutinyuka ngo kuko amakuru muri FPR abona umugabo agasiba undi amakuru ikinyamakuru umwezi cyashoboye kubona nuko uyu Rujugiro mu minsi ya mbere yari umuntu wavugaga rikijyana mu muryango wa FPR Inkotanyi yari umuntu Perezida Kagame yemeraga cyane wakamufata nk'uzamufasha gushyiraho ingamba zizamura ubukungu bw'u Rwanda ndetse ngo yari n'umuntu winjira kwa Perezida Kagame adakomanze no mu nama nyinshi niwe wari umugishwa nama amakuru avuga ko amakuru ngo agera ku kinyamakuru mwese avuga ko icyizere cyatangiye kuyoyoka ubwo bari mu nama ya komite nyobozi y'umuryango wa FPR Inkotanyi batanze amakuru ntabwo bibuka neza itariki ariko ngo muri iyo nama Rujugiro yarahagurutse mu ruhame asaba Perezida Kagame kudohora bityo abacuruzi bagakora fraude murayumva ni uburyo abacuruzi binjiza ibicuruzwa byabo bikanyura ku mupaka bidatanze amahoro nk'uko ikinyamakuru umwezi cyabisobanuye mutekereze aho u Rwanda rwaba ruri iyo Perezida Kagame aza kwemera iyo nama ya Rujugiro yo kureka fraude igakorwa hebi ndasoma ikinyamakuru umwezi ngo ubu u Rwanda ruba rwimereye nka Congo cyangwa ibindi bihugu aho fraude na ruswa byashinze imizi ibi ngo akimara kubivuga rero Perezida Kagame yaramurebye ntiyagira icyo avuga inama irinda irangira indi impamvu ya kabiri yatumye icyizere Perezida Kagame yarafitiye Rujugiro cyoyoka ngo ni ikitwa Rwanda Investment Group ngo kuko mu myaka yose iyi sosiyete yamaze Rujugiro ayibereye Perezida ntiyigeze ikora neza na rimwe ngo yaranzwe n'amanyanga kuva itangiye kugera ubwo yakurwaga ku buyobozi bwayo agahoma mu rugunwa ngo kabaye ako kwagura uruganda rwa sima rwa Bugarama rwari gutanga sima mu Rwanda n'u Burundi ndetse na Congo ibikoresho byari bigenewe kwagura urwo ruganda muherwe Rujugiro ngo yabinyujije iruhande abijyana kubaka urundi ruganda rugezweho mu birometero bike cyane mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ngo ibi nabyo byababaje Perezida Kagame byiyongera ku kuba uyu muherwe yaramusebeje yaramubeshye akamuha ikibanza kuri rompowe hano mu mujyi wa Kigali ahari ubusitani bwiza butagira uko busa nuko ikinyamakuru cyabyanditse ndetse n'inyubako za leta zigasenywa hagenderewe kubaka inzu y'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali ngo nyamara Rujugiro yubaka inzu itameze nk'uko yari yabyumvikanyeho na Perezida Kagame dore ko ngo n'ikibanza bivugwa ko yagiherewe ubuntu hagamijwe kubaka inzu nziza izagaragaza neza isura y'umujyi aya magambo yose ngo niyo yatumye Rujugiro akurwaho icyizere na Perezida Kagame avanwa muri Rwanda Investment Group asimbuzwa Mporanyi wa Sorasi bituma yirukanwa no muri komite y'umuryango wa FPR Inkotanyi bityo Tiberi Rujugiro ntiyihangana agira umujinya ahunga igihugu ndetse atangira no kugirana umubano wa hafi na Kayumba Nyamwasa ndetse n'ishyaka rya RNC ni inkuru ndende ariko ngira ngo iby'ingenzi ni ahangaha kuko ahandi bakomeza bagaragaza uburyo Rujugiro bagaragaza umubano we ngo na bamwe mu bayobozi b'ibihugu bya Afurika bakaba baragiye mu Burundi muri Afurika y'Epfo n'ahandi ariko ishingiro ry'inkuru ni aho ngaho riri Kerem
ni inkuru igaragaramo amakuru atakizerwa kuko nyine baragaragaza ko bayakuye ahantu ngo bigoye n'ubundi kubona amakuru, ariko ku rundi ruhande nyine baragaragazamo byinshi ngo uyu ngo Rujugiro ngo ntazagaruka mu Rwanda mu gihe FPR na Kagame bakiri ku butegetsi
unabivuga ni nayo mpamvu ngereje hariya kuko ahasigaye hose ubwo wenda numvaga yarategereje kumva icyo Rujugiro bivugaho ariko nta
hamwe bamuhari
muri bagira icyo asobanura.
Ese inkuru ni iki? Inkuru ni ikirego, inkuru ni ugushinja, inkuru ubundi ni ugaragaza impande zombi icyo zivuga, kuko Rujugiro ajya avuga mu bitangazamakuru ndetse n'amanimero ye wayabona, ari uriya mujyanama we mu by'amategeko arahari, hari n'uwari uri mu Rwanda uriya wari uri gukurikirana imitungo ye ya UTC ndetse n'indi mitungo ye yafatiriwe. Ibyo byose ni ikigaragaza ko umunyamakuru atashyizemo ingufu. Niba yarashyizemo ingufu ngo ajye gushaka amakuru aho yavuze ngo abone umugabo agasibundi,
yagombaga kujya kureba kugira ngo avugane na nyir'ubwite Rujugiro
amubaze ati ese nibyo koko wigeze utanga igitekerezo cy'uko abantu b'abafroderi bazajya binjira mu gihugu? Ibyo n'ibindi nibyo nawe wenda uri butwoherezeho ibitekerezo utubaza cyangwa utubwira, ku byo turi kugenda tugusomera mu nkuru, aho ushobora kwandika ijambo flash ugasiga umwanya ugashyiraho ubutumwa bwawe ukohereza kuri 1, 2, 3 ibitekerezo byawe tukabyakira mu kanya rero.